Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 42 ugukomera nyakuri. Nubwo Nebukadinezari yari yarakujijwe akagera ku gasongero k'icyubahiro cy'isi ndetse n'Uwiteka akaba yaramuzi ko ari umwami w'abami, Ezekiyeli igice cya 26 umurongo wa 7, inshuro nyinshi Nebukadinezari yari yaragiye azirikana ko ikuzo ry'ubwami bwe n'ubwiza buhebuje bw'ingoma ye bituruka ku buntu bw'Uwiteka. Uko niko byagenze nyuma y'igishushanyo kinini yarose. Intekerezo ze zari zarakozweho mu buryo bwimbitse n'izi nzozi, ndetse no gutekereza ko ubwami bwa Babuloni nubwo bwari bukwiriye isi yose, amaherezo bwari kuzahanguka maze ubundi bwami bukabusimbura, kugeza ubwo amaherezo ubutegetsi bwose bwo ku isi buzarimburwa n'ubwami buzimikwa n'Imana yo mu ijuru, yizahanga ubwami butazigera buhanguka. Mu byo yaje kunyuramo nyuma, uburyo bukomeye Nebukadinezari yasobanukiwe umugambi Imana ifitiye amahanga bwaje kwibagirana. Nyamara igihe umutima we w'ubwibone wacishirizwaga bugufi imbere y'imbaga y'abantu mu kibaya cya Dura, yongeye kuzirikana ko ubwami bw'Imana ari bwo bwami butazashira kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bihaye ibindi. Nubwo Nebukadinezari yavukiye mu basenga ibigirwamana kandi nawe akabitozwa, ndetse akaba yari umwami w'ishyanga risenga ibigirwamana, yari afite umutima mwiza yavukanye n'ubutabera n'ukuri. Ku bw'ibyo, Imana yashoboraga kumukoresha nk'uburyo bwo guhana ibyigomeke ndetse no gusohoza umugambi wayo. Nyuma y'imyaka myinshi yo kwihangana, Nebukadinezari yahawe gutsinda inzaduka z'abanyamahanga bateye ubwoba. Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 7. Atsinda Tiro, Egiputa nayo itsindwa n'ingabo ze zikomeye, kandi uko yagendaga atsinda ibihugu byomeka ku bwami bwa Babuloni, niko yagendaga yongera kumenyekana kwe nk'umwami uruta abandi muri icyo gihe. Ntabwo bitangaje kubona uriya mwami wari warageze ku byo yifuzaga, wari ufite inyota kandi wari ufite umutima wuzuwe ubwibone, yaragiye mu gishuko cyo guteshuka inzira yo kwicisha bugufi kandi ariyo yonyine igeza kugukomera nyakuri. Igihe yabaga atari mu ntambara zo kwigarurira ibihugu, yatekerezaga cyane kugukomeza no kurimbisha umurwa mukuru we, kugeza ubwo amaherezo umurwa wa Babuloni waje guhinduka ikuzo ry'ubwami bwe, umurwa w'izahabu, ikuzo ry'isi yose. Ubwuzu bwe nk'umwubatsi ndetse n'uko yari yarageze ku byo yifuzaga mu buryo bukomeye atuma Babuloni ihinduka kimwe mu bitangarirwa byo ku isi. Ibyo byose byahaye urwaho ubwibone bwe, kugeza ubwo yari mu kaga gakomeye ko kwangiriza ibyari bimuzwiho nk'umwami w'umunyabwenge Imana yari gukomeza gukoresha nk'igikoresho cyo gusohoza umugambi wayo. Mu mbabazi zayo, Imana yahaye umwami Nebukadinezari izindi nzozi kugira ngo imuburire iby'akaga yarimo ndetse n'umutego yari yaratezwe ngo uzamurimbure. Mu nzozi za nijoro, Nebukadinezari yabonye igiti kinini cyane cyakuze cyane mu isi, maze ubushorishori bwacyo bugakora ku ijuru kandi amashami yacyo akagera ku mpera z'isi. Amashyo n'imikumbi byo mu misozi byazaga gushakira amahumbezi munsi y'igicucu cyacyo, kandi inyoni zo mu kirere zubakaga ibyari byazo mu mashami yacyo. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi byari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Ubwo umwami Nebukadinezari yitegerezaga icyo giti cy'inganzamarumbu, yabonye uwera wagizwe umurinzi yegereye icyo giti, maze avuga n'ijwi rirenga ati, "Tsinda icyo giti, ugikokoreho amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi, maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwe umutima nk'uw'inyamaswa, kimere gityo ibihe 7. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamywa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwishaka ikimikamo uworoheje nyuma ya bose. Danieli igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14. Umwami ahagaritswe umutima cyane n'izo nzozi zamuhanuriraga ibyago, nk'uko byagaragaraga yazirotoreye abapfumu n'abakonikoni n'abakarudaya n'abashitsi, ariko nubwo izo nzozi zumvikanaga rwose, nta n'umwe mu banyabwenge washoboye kuzisobanura. Muri iki gihugu cyasengaga ibigirwamana hagombaga kongera gutangwa ubuhamya bwerekana ko abakunda Imana kandi bakayubaha bonyine aribo bashobora gusobanukirwa ubwiru bw'ubwami bw'ijuru. Umwami mu guhagarika umutima kwe yatumye ku mugaragu we Danieli, umugabo wubahwaga kubera ubupfura bwe no kudahuzagurika ndetse n'ubwenge bwe butagereranywa. Igihe Danieli yitabaga ihamagara ry'umwami maze akamuhagarara imbere, Nebukadinezari yaravuze ati, "Yewe Belteshazari, umutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe kandi nta bihishwe unanirwa guhishura. Cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose kandi nuko bisobanurwa." Nyuma yo kumurondorera izo nzozi, Nebukadinezari yaravuze ati, "Nuko Belteshazari cyozinsobanurira ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira, ariko wowe urabibasha kuko umwuka w'Imana zero kurimo." Kuri Danieli, ubusobanuro bw'izo nzozi bwarumvikanaga kandi ubusobanuro bwazo bwamuteye ubwoba. Nuko Danieli wahimbwe Belteshazari amara akanya yumiwe, ahagarikwa umutima n'ibyo atekereje. Umwami abonye gushidikanya no guhagarika umutima kwa Danieli, niko kugaragaza impuhwe afitiye umugaragu. Yaravuze ati, "Yewe Belteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima." Danieli yarasubije ati, "Nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe." Umuhanuzi Danieli yabonye ko Imana yamuhaye inshingano ikomeye yo guhishurira Nebukadinezari igihano cyari kigiye kumugeraho bitewe n'ubwibone bwe no kwikuza kwe. Danieli yagombaga gusobanura inzozi mu rurimi umwami yashoboraga kumva, kandi nubwo ubusobanuro bwazo buteye ubwoba bwari bwamuteye gushidikanya agacece kayumiwe, yagombaga kuvuga ukuri atitaye ku ngaruka izo arizo zose zari kumugeraho. Nuko Danieli amenyesha umwami iteka ry'ishobora byose agira ati, "Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kikitegera bo ku mpera y'isi yose, kandi bibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru akavuga ngo tsinda icyo giti kimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe birindwi bizashirira, nuko nguko gusobanurwa kwabyo nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose yigeze ku mwami databuja ngo uzirukanwa mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe birindwi umeze utyo kugeza aho uzamenyera ku isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu ikabugabira uwo ishaka wese. Kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka." Danieli amaze gusobanura inzozi nk'uko ziri, yasabye uwo mwami w'umwibone kwihana no guhindukirira Imana, amubwira ko akwiriye guhagarika ako kaga ntikamubeho akoresheje gukora ibitunganye. Danieli yinginze umwami ati, "Nicyo gituma ngusaba mwami nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe bikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro." Umuburo n'inama umuhanuzi yatanze byamaze igihe gito bikoze ku mutima wa Nebukadinezari. Ariko bidatinze, umutima utarahinduwe n'ubuntu bw'Imana uhita urekura uko mwuka wera yari yawukozeho. Kwikuza no kurarikira byari bitararandurwa mu mutima w'umwami, maze nyuma yaho za ngeso zongera kugaragara. Atitaye ku mabwiriza yari yahawe n'umutima mwiza ndetse n'imiburo y'ibyari byaramubayeho mu gihe cyashize, Nebukadinezari yongeye kwemera ubwe kuyoborwa n'umwuka wo kugirira ishyari ubwami bwagombaga gukurikiraho. Ubutegetsi bwari busanzwe burangwa n'ubutabera n'impuhwe ku rwego rukomeye bwaje guhinduka ubutegetsi bukandamiza. Yinangiye umutima, maze impano Imana yamuhaye zikoresha yihesha ikuzo kandi yishyira hejuru y'Imana yari yaramuhaye ubuzima n'ububasha. Hashize amezi menshi urubanza rw'Imana rutegereje gusohora. Ariko aho kugira ngo uko kwihangana kw'Imana kumutere kwihana, umwami yahaye intebe ubwibone bwe kugeza ubwo atakomeje kwizera ubusobanuro bwa za nzozi, maze ubwoba yari yaragize buhindura ubusa. Ubwo hari hashize umwaka amaze guhabwa umuburo, Nebukadinezari yagendagendaga mu ngoro ye kandi atekerezanya ubwibone iby'imbaraga ze nk'umwami ndetse n'ibyo yagezeho nk'umwubatsi. Niko kuvuga ati, "Ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro." Igihe umwami yari agisohora ayo magambo y'ubwibone mu kanwa ke, ijwi ryavugiye mu ijuru ko igihe Imana yashyizeho cy'urubanza rwe gisohoye. Yagiye kumva yumva iteka Uwiteka muciriye ati, "Yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa. Ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza uzamenyera ku isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwishaka." Mu kanya gato ubwenge Imana yari yaramuhaye bumuvamo. Gushyira mu gaciro umwami yatekerezanyaga n'ubwenge yiratanaga ubwe bumukurwamo, maze wa wundi wahoze ari umwami ahinduka umusazi. Ukuboko kwe ntikwari kugishoboye gufata inkoni y'ubwami. Ubutumwa bw'imbuzi bwari bwarirengagijwe, bityo yakuwe ku butware umuremyi we yari yaramuhaye, maze yirukanwa mu bantu. Nuko Nebukadinezari akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nka moya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Nebukadinezari yamaze imyaka 7 atangarirwa n'abagaragu be bose. Yamaze imyaka 7 yaracishirijwe bugufi imbere y'abatuye isi bose. Nuko yongera kugarura ubwenge, yubura amaso yicishije bugufi areba ku Mana yo mu ijuru, maze abona ko ukuboko kw'Imana ariko kwamuhannye. Yeruriye mu ruhame, maze yatura icyaha kandi ahamya imbabazi zikomeye z'Imana zigaragaye muri uko gukomorerwa kwe. Yaravuze ati, hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura kenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwa mu bwenge, ubwiza burabagirana nahoranye ubungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Wa mwami wigeze kuba umwibone yari yarahindutse umwana w'Imana wicisha bugufi, wari umwami w'umunyagitugo kandamiza abandi, yari yarahindutse umwami w'umunyabwenge kandi w'umunyampuhwe, wari yarasuzuguye kandi agahinyura Imana yo mu ijuru, noneho yemeye ububasha bw'Imana isumba byose, kandi ashishikarira gukangurira abantu kubaha Uwiteka no guharanira umunezero wabo yayoboraga. Kubwo gucyahwa n'umwami w'abami n'umutware utwara abatware, amaherezo Nebukadinezari yari yarize icyigisho abami n'abategetsi bose bakeneye kwiga. Icyo cyigisho ni uko gukomera nyakuri ari ukugira imico myiza nyakuri y'ubupfura n'ubugwaneza. Nebukadinezari yazirikanye ko Uwiteka ari we Mana ihoraho, aravuga ati, none jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibona abasha kubacisha bugufi. Umugambi Imana yari ifite w'uko ubwami bukomeye kurusha ubundi bwose ku isi bwagaragaza ikuzo ryayo noneho warasohoye. Uku kwaturira mu ruhame aho Nebukadinezari yahamije imbabazi z'Imana, kugira neza kwayo n'ubutware bwayo, niko kwabaye igikorwa giheruka yakoze mu buzima bwe cyanditswe mu mateka yera.